Ebbaluwa ya Pawulo omutume eyookubiri eri Timoseewo. Essuula esooka. Pawulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda, ng'okusuubiza bwe kuli okw'obulamu obuli mu Kristo Yesu, eri Timoseewo omwana wange omwagalwa, ekisa, okusaasira, emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe bituuke gy'oli. Neebaza Katonda gw'empeereza okuva ku bajjajjange mu mwoyo omulungi, bwe nkujjukira obutayosa mu kusaba kwange emisana n'ekiro, nga nkulumirwa okukulaba, bwe njijjukira amaziga go ndyoke njijjula essanyu, bwe najjukizibwa okukkiriza okutali kwa bukuusa okuli mu ggwe, okwabeeranga olubereberye mu jjajjaawo Looyi ne mu nnyoko Ewuniike, era ntegeeredde ddala nga kuli ne mu ggwe. Kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange. Kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. Kale tokwatirwanga nsonyi kutegeeza kwa Mukama waffe newaakubadde nze omusibe we, naye obonyaabonyezebwanga wamu n'enjiri ng'amaanyi ga Katonda bwe gali, eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu singa ebikolwa byaffe bwe biri, wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri kye twaweerwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Naye kirabisibwa kaakano olw'okwolesebwa kw'omulokozi waffe Kristo Yesu, eyajjawo okufa n'amulisa obulamu n'obutazikirira olw'enjiri gye nateekerwawo omubuulizi era omutume era omuyigiriza. Era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi, kubanga mmanyi gwe nakkiriza, ne ntegeera ddala ng'ayinza okukuumanga kye nnamuteresa okutuusa ku lunaku luli. Nywezanga ekyokulabirako eky'ebigambo eby'obulamu bye wawuliranga gye ndi mu kukkiriza ne mu kwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekintu ekirungi kye wateresebwa okikuumenga n'omwoyo omutukuvu abeera mu ffe. Kino okimanyi nga bonna abali mu Asiya bankuba amabega, kwabo ye Fugero ne Kerumogene. Mukama waffe asaasire ennyumba ya Onesifolo, kubanga yampummuzanga emirundi mingi, so teyakwatirwa nsonyi lujegere lwange, naye bwe yali mu Ruumi n'anyiikira okunnoonya n'okulaba n'andaba. Mukama waffe amuwa okulaba okusaasirwa eri Mukama waffe ku lunaku luli, era n'okuweereza kwonna kwe yaweerezanga mu Efeso gw'okutegeera bulungi nnyo.